Beats by Katy P.
Muuni ambaye ninaficha kutoboa, na ukinikubali na kuahidi utashipoa. Tupendane kweli ni itangaze ndoa, achana na mambo ya kuumizwa. Alright, kuhusu makazi mwezo naishi Kitunda, mfanya biashara nguo za mitumba. Japo naimba na force nipate jina, mchumba sikunyongonyeshe, amini. Mimi muuni safi usiniogope, njoni kuonyeshe mapenzi usiniogope. Mimi muni safi usiniogope, joni kuonyeshe mapenzi usiniogope. Ukiwa real na mitakwa real, haya, haya, haya. Utenjoy kwa nami mela, haya, haya, haya. Ukinipenda utafurahi, haya, haya. Utenjoy kwa nami mela, haya, haya, haya.
Mapenzi na wewe nishakwambia, niko low key, mambo mengi utasikia. Nitatunza aibu, nitakupa heshima pia. Sasa jeno kundiche vile nitakukazia. Si unasema mimi na wewe tunafanana, sina raka kuku najua muda kukuchinja. Unachotaka wajui la mimi najua sana, na kazi nitafanya jua hutolala njama.
Mimi nataka wapendeze watu wote wakune, na kadi zote give it up to me. Wanataka tu sote, hawataki tumoke, na hivyo ndivyo taishi na mimi.
Mimi muni safi usiniogope, njoni kuonyeshe mapenzi usiniogope. Amini, mimi muni safi usiniogope, njoni kuonyeshe mapenzi usiniogope. Ukiwa real na mitakwa real,
haya,
haya,
haya, haya.
Utenjoy kwa nami
mela,
haya, haya. Ukinipenda utafurahi,
haya, haya,
haya. Utenjoy kwa nami.